wanna haku yale. Izi iyo, sharaf iyo, awo iyo ayane. Eriyan digane, da'an ek, so bahaysa. Sharaf iyo awo iyo ayane eriyan digane raqad soo baxaysa sidu adir ku digay indigayga deeqdo nafta waad ajabisay haddaan aasi jirin awayaani kare kicin siduu aadir ku dhigay indigayga deeqdo nafta waad ajabisay haddaan aasi jirin canabe awayaani kare kicin
Sitting on a bed, I'll lay on the collection.